Qaraaca shada ka sameysan oo ku taala banaanka dekedda Klaes ee dalka Faransiiska, koox u badan muhaajiriin ka soo jeeda dalka Suudaan ayaa sugaya fursad ay ku gaaraan Britain. Todobaadkii hore, 8 qof ayaa ku qarqmay dooniyo yaryar iyaga oo ka gudbaya kanaalka Ingiriiska. Muhaajiriinta oo codsaday in aan la aqoonsanin waxay sheegeen in aan la joojin.
Everybody here is afraid, but we must take this risk.
Waxa uu yiri, qof walba oo halkan jooga wuu cabsanayaa, laakiin waa inaan qaadanaa khatartan sababtoo ah waxaan rabnaa in aan gaarno UK. Waddo ma jirto, jid kale ma jiro. In ka badan 22,000 oo tahriibayaal ah ayaa ku safray dooniyo yaryar oo ka gudbay kanaalka Ingiriiska oo ka yimid Faransiiska sanadkan. In ka badan 800 oo qof ayaa yimid sabtidii lasoo dhaafay oo kaliya. Waxay noqotay arrin siyaasadeed oo weyn. Ra'iisul wasaare Keir Starmer ayaa isniintii waxa uu safray dalka Talyaaniga si uu wax uga barto guushii uu dhowaan ka gaaray in la jaro tahriibka ka gudbaya badda Mediterranean-ka ee ka imaanaya Waqooyiga Afrika.
You've made remarkable progress working with countries along migration routes as equals to address the drivers of migration at source.
Waxa uu yiri, waxaad sameysteen horumar la taaban karo oo aad la shaqeysteen wadamada ku teedsan wadooyinka socdaalka si siman, si wax looga qabto kuwa ka dambeeya tahriibka halka ay ka soo jeedaan, iyo in wax laga qabto burcadda. Sidaas darteed, soo galootiga aan caadiga ahayn ee Talyaaniga ee xagga badda ayaa hoos u dhacay 60% iyo sanadkii 2022. Marka waxaan ku faraxsanahay in aanu halkan sii xoojinayno wada shaqaynteena. Talyaaniga ayaa heshiisyo malaayiin dollar ku kacaya la galay Liibiya iyo Tunisia si loo joojiyo tahriibayaasha ka baxaya xeebahooda. Kooxaha u dooda xuquuqda insaanka ayaa waxay ku eedeeyaan wadamadaasi in ay geysteen tacadiyo baahsan oo ka dhana dadka soo galootiga ah. Rome waxay sidoo kale heshiis la saxiixatay Albania sanadkii hore si ay kumanaan magangelyo doona halkaas ugu dirto si ay uga baaraan degto.
Se funziona tutti come io credo funzioni, tutti capiscono.
Haddii ay shaqayso sida aan filayno, qof waliba waa u fahmi karaa in tani ay noqon karto hab cusub oo lagula tacaalo qulqulka socdaalka. Dalacaynta ku saabsan tallaabadan waxay su'aal ka keenaysaa habka Talyaaniga. Sacha Deshmach waa maamulaha guud ee Amnesty International ee UK.
Amnesty International has some deep concerns as to whether Italy is being complied with its international legal obligations.
Amnesty International waxay walaac qoto dheer ka qabtaa in Talyaanigu u hoggaansamo waajibaadkeeda sharci ee caalamiga ah iyo waajibaadka xuquuqda insaanka ee ka saaran qaybo ka mid ah habkeeda. Waxaan rajaynayo waa wadamada sida UK oo kale in ay helaan nidaam magangeliyo oo shaqeynaya, mid si sax ah u tixgeliya sheegashada laakiin si degdeg ah, kulana macaamila si bini'aadantinimo dadka ka soo cararaya xaalado xunxun marar badan. Britain ayaa siinaysa Faransiiska ku dhawaad 600 oo milyan oo dollar muddo 3 sano ah si kor loogu qaado booliska xeebaha Faransiiska, laakiin tirada muhaajiriinta ayaa sii kordhaysa. Smarter waxa uu sheegay in uu diiradda saari doono sidii dib loogu celin lahaa magangelyo doonka ku guuldareystay dalalkii ay ka yimaadeen, iyo in la helo sirdoon wanaagsan iyo boolis si uu yiri loo burburiyo kooxaha wax tahriibiya.